Shanky Supplier.com.
Tecnologia.
Nimetuliza kanichanganya menu la dongata kanichanganya wangu maidari ila kwa vile sina pesa nikipata mimi nitakupa gari kilo shwari kama ukisonga ugali nipikie dagala mesuma maidia jogwa chini nafanyizia mwangu baby lukia mdogo mdogo ni kama tie kwako nime
Supply.
Supply.